TNS. Abubakina.
Joey Landa, official.
Legend.
Kulavu ya chibanda, unga matagala tokuno musunsulem. Walina kulema lemezamu, haulio kofunem. Tokwano kwa kuwimba, umeme mazika pakoleka kulungire. Kajani kakunyika nyikizamu, haukutu ya nye. Olonga nyongera kufunza, kwe manyo mtu kuliko mukama ya pesa kumwabala labari mukulota.
Baby, endongo jinku vya kukesa. Nimu kazi njaga na mpiso sibi janja. Lofamu virafu vya bateja. Baby,
I am bada.
Moyoni yolabi kaze vampi makukwe. Migara champion body, alo, champion body. Kwe manya ganda alo, we unacheza kucheza zofuwa chikopo. Kastompa transport money, alo, transport money. Mukwano ngaba kwa mutuza. Buli chibuzo choli na nachonji kudile. Mubugu muni muvabulaya.
Baby, eso mangaba ya kubidia. So I won't let you get a good disa.
I am bada, bada. Bada the most in the general. I am bigger, bigger. Bigger than him on Twitter. I am bada, bada. Bada than the rest of the general. I am bigger, bigger. Bigger than her on Twitter.
Olonga nyongera kufunza. Kwe manyo mtu gole komu kama ya pesa kumwa balala.
Kazi njaga na mpiso sibi janja. Lofamu virafu vya bateja. Baby,
I